bakuwala nobasinga mafiga mu white demand ngoma tuzikuba stede wise zikiriza nkuwekeya Felix Pro bakube toweza nongwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tuzuleya ze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tuzuleya ze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala I really love you nesiga nze nina love you bali bavirgo bali mukavuyo bagala kulya after the marana mukwano di senze nawe tutule babiri njagala nkunyumize bubozo bwesanyu nina bungi bujusa ne pipa nembu kunyumiza kugenda kuseka lakingi mukwano ndi mulwadde njagala gwe ukolenga nansingi love ya very original teri fake ngebyaba China mukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya ze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya ze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala mugona give you care nesiga please don't care nemubisiba ice fair abideya butunulira nzabalala don't care sente kazibule nja kukera nja kukuma tobe nkole funera sente tuzipimira kisera kuba mukwano gwaffe sigwa kisera nze gwe muwala ansana gwalina kafiga kanyuma okuwana nze kwagala nyuma sitijana nga kamiri kwesi yuma sitpana mukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya nze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya nze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira ku buliro nkuwana banji kibaluma bolokuba oli wakabyo basinga kabina mukwano nkwagala ate na mutima njagala tulumye bali abalina fitina saba kuba kama de sekwiti bambi tokwogera kakume private uli wange right now kadi stede wise kabaka w'omuhabbati nze gwe muwala ansana gwalina kafiga kanyuma okuwana nze kwagala nyuma sitijana nga kamiri kwesi yuma sitpana mukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya nze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair ngenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya nze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair nenda kulabirira nkuwekeya nyamba bambi tozoleya nze kube kitufu nkwagala nkumatira nkufira kumukwano nkwagala ice fair.